Radio Authentic
Power number time.
Music.
Not in be level, baby.
D Blue.
J Max.
Young Chefy.
Exclusive from Afro 5.
Hold up, select.
35.
Power number time.
I go more.
Tell nobody want me. Man, I drive kubu chushi kubu kana. Chinook. Tell nobody want me. Aye. Santa Muganga, why did she pull a chikadindot? Indot. Chikadindot. Why did she pull a chikadindot? Chikadindot.
Deep blue. River boy Keza.
Why did she pull a chikadindot?
When the sky is so blue,
my boo.
Zaku kenga na kuja kwa blue,
my boo.
Nish iwe na tu fale fia blue, cause uzi wa team zile deep blue. Wira wala vena nangu chiva nyonga. Badi shipula vaish voku donka. Tavaish voku fire vaish voku nyonga. Basanta musha iwe fisun shafi wonga. Tira time tole stila pa ma window. Kombo ni yose no na kasido. Kecho wala donke la nindo. Vali wamia fionse fia ba simple. Santa mukadon sama stoken. One day kutu wali ya stiken. Ombe shai wefi nya povu nangani. Haba wina tawa kwa ta povu nangani.
Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Shibuk. Italo badi wami. Santa mukanga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi she pull a chikadindot. Chikadindot.
Chikadindot. Chikadindot.
Gawadi she pull a chikadindot.
Mona, she matuka chinchida. Women, she matuka monen shida. Epofenen kashi mutu pimpinya. Kakawa elo she monen shida. Wamu kwa su shalo badi wamya. Ala badi penta kwa shala fya matawos. Nayo fula ya mapalo ya niloka kutiala kwa shalafia mashawas. Imo kule pepeka kutuntu. Noti nyose mubu salino ututu. Peta nalisha inana mulu kungu. Wangu nchikale busa kabusungu. Nega pangile kwa bana bandi supu. Keti babo wingandisha ngashide ilisha. No supu, pati nyose fupu. Nabaya latinduanga nyose eule kunwisha.
Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Chibu. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Italo badi wami. Mano twafu kubu chushi kubu kana. Chibu. Italo badi wami. Santa Muganga wali shipula chikadi ndoti. Indoti. Chikadi ndoti. Gawadi shipula chikadi ndoti. Ha. Chikadi ndoti.
Exclusive from Afro 5.
Gawadi shipula chikadi ndoti.
I told you before, the sky is the limit.